Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe, keɗe kabaruji amen fulfulde, ɗen gonne bete aljumare jeɗɗi lewru avril hitande 2023. Yamde jeena yettuke jaɓal e alodona ɗe nokkuji ana gonne ley laamu ñona Ousmane Ñale Buɗɗo kabaruji ɗo Mamadou Wattara to ɓoggi jande to fedde dartode hakkeji ɓiɓɓe aduma en noddirten CNDH darti botu mawɗo waɗe mo himɓe fu koye ɗumɓen gattete hen nafa maccuɗa ko haɓɓe Fatima ɓe kolliti ɗon alal bare ƴaɓɓine nde. Firugol avioji manggal patɗe mali kidal e hakkillo sema yo toño noon en keɓan faamu saabe heɗon ɗo e seeɗa. Ley kabaruji ɗi beeta ko min kalan du haala nafillaji gatteɗi caggal taƴugol korka yogaɓe kolliti metti muɓɓen ko ɗi juldeji gatte ley boli yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon heɗat sijo tamani. Fedde humaninde dartude hakkeji ɓiɓɓe adama en noddirtede CNDH yetti ko batu kettaɗo waɗa dow kayito timmuɗo sappo e jeɗɗi lewru mars ƴaɓɓindu ndu ɓe kaali ɗon ley communiqué goto mo ɓe kollide alal bare joyi lewru avril ndu gollide nde darti du batu mawɗo waɗe yalla maccuɗa ko an haɓe Fatima hedde baale kumaniɗe haɓude e majjun jetti imadaraji gaɗaɗi dow haɓugol e o golle fa ɓeydure ɗen fam anni ko daraman mayga heɓini en dow faccitago Alicise e Mamadou Samaseku.
Weltare amen ɗo haaɗi ɗu e sultere mawde juuɗe amen du ɗum woni haalaji fedde gaɗo immadaraji fa haɓa margal e tawangal ngal ɓe noddirta gambana caggal sarugol puɗɗugol sappo e jeɗɗi lewru février yaade sappo e jeɗɗi lewru mars ɓettindu kay eɓe jiɗi ɗiɗo immadaraji ɗe cuuɗi sariyaji ɗi fuɗɗi le leydi amen ndi jokkito lasin konate woni jottino haala maɓɓe.
Min beltigi sanne saabi ɓe cugoliki kabaru o no haaniri ɓuri fof to jan ɗum e ley ñoromal ngo e kañi surube to baflaɓe ka noonno yalla ittude feewi e jate oɗo jogola o ne daddo lamkoɓe jokka hinnaɗi kiiti dow maccukako.
Fedde ɗe ɓe noddirta CNDH ɗum woni commission national des droits de l'homme kañum ka holiti wiide ko heɓale ñalawma hannde o ko ka caggal immadaraji gaɗaɗi ko ɓuuri duuɓi joyi jababuji munnon lewi laamiɗo ndeɗo fedde ɗum woni kanko Aguibou Boiré kulleji fa heewi fuu wonto ɗiɓe kolliti kanankoɓe kumaniɓe sarugol le leydi amen ndi bangal le hakkunde majji ana martinde jamanude kumpa e dow kutteje ko woni e oɗo golle kañe ɓamude jukkoje so tonga to yimɓele kollitaɓe wiide waɗi on ɗo golle.
Minen e pelle goɗɗe kumaniɗe hakkeji tomonta en gaɗi immadaraji saabi ɗum ngollu sargol hertagol heeɓi lawol nden so hewti kulle ɗe ene darti ana hani lamkoɓeɓe jette e ley golleji ɗiɓe gondi banggal haaɓo rafto jukkugo e ley anñama ɓe hadde maccukaku.
CNDH ana narda kanankoɓe ardina joɗa haala hakkunde yimɓele ɓe fuu yalla oɗo golle ana heɓa timmude saabi le wima ko ɗum tan wawi latade sababu timminde oɗo golle mbimuɗo yimɓe fuu le région o hannde.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fof andan mbawi wuɗedde dow ɓembe ande ɗe ɗo hella amen Facebook kañe compte Twitter. Guɓɓal azawad ngal sema holiti toña mettuɗo ɗon wiide avioji mali piiri dow kidal tafonka wala fuu ko goffarndema mali o wi dow kabaru muɗum hedde minisma kañum darti e geɗe ɗe teddina kaldal gaɗal ngal fa jam heɓɓengal Alicise.
Le communiqué maɓɓe goto fedde sema nde holiti wiide diworɗe manggal paɗe en leydi amen ndi ƴaɓɓike alalbare joyi lewru avril hitande 2023 dow nokkule to kaɓotoɓe maɓɓe woni ɗum woni beer amasin anefis kae kidal o holiti wiide oɗo golle manggal paɗe en leydi amen ndi ka ana yedda kawral ciñinagal hakkunde maɓɓe nogay tati lewru mai hitande 2014 fewde oɗo golle fedde sema nde kañum ka holiti wiide armé leydi amen ndi jayroɓe ɓe gaɗi ɗum yeeso adunaro Allah ndu fuu le wakkati jon o ka kanankoɓe leydi amen ndi wala fuu ko jaɓi halde ɗo landolngol ngam fedde kumaniɗo nantinde kabaruji manggal paɗe en ɓe ɗum woni durpa kañum ko a holitinole fuɗɗore yontere nde wiide nanallaji kolitiɗi wiide eɓe landini fa ɓe kippo kidal ka wana gonga laamiɗo ndeɗo fedde ɗum woni kanko colonel Suleiman Dambele ka o waltini hakkillaji jamande wiide manggal paɗe en ɓe heddoto caggal kaldal kawral ciinagal yalla jam e deƴere ana wartale leydi amen ndi minisma kañum ndu holiti wiide bilisaji gonɗi hakkunde geɗa ciñiɓe kaldal kawral ngal ka ana wimbini ɗum sanne ndeɗo fedde gonɗo le wi oni ka ana narda geɗe ɗe fuu sawro yalla kaldal kawral ciñinagal ngal golle muɗum ana heɓa waɗirde no newiri.
conseil de sécurité oni lamudun warti e juude risi illa fuddode lewru avrindu sini gol ardugol e hakkilo honjotobe yogabe ana wawi nafude mali yogabe wana do ne hakkile mubben e wiibe lamugol risi conseil o wala fuko waylitata e kabaru mali fa bedure ne fam keden Omar way gol alisise
kanko noddertel Jean-François Marie Camara o wi ko risi lami nyaloma hando fedde conseil de sécurité wala fuko dun waylitita wayde pamral ko ni hakkunde pari e bamako wetaade fo wi so risi lami ki nokko leddi mali ndi an way waddi do hen imadraji kasen fa heba fewte habu mudun go risi lama gol mudum fedde conseil de sécurité ne onito an wawi latade sababu e juude leddi mali ndi haltande adnaro allandu kulle kewde de wiidi andinde dum fa hayfa gol mako leddi france wiida an wondi toni dem lama gol leddi risi fedde conseil de sécurité ne ka an wawi latade sababu e juude leddi amendi tewtude dati goddi mawdi latade sababu e juude mudum jukitaade habo ko wondi wadde ko
dum
e tawede fu kanko andando kabar politique no dawda traoré o wi ko mali joini plenti fewde leddi france ndi ko an holitiwide hebi ngalu o wi ministre madu no golleji mudum din gori fa be jokkito dum leddi mali ndi yafa
la Russie a dit
leddi Russie ndi holliti adnar Allah ndu fu wiide ana wondi leddi amendi ko leddi amendi tewtata ko dum woni fedde ministre mande wayte yala na heba daranaade tiddalaji di leddi amendi wondi fewde mudum le nyaloma hande o min kam mi milay feeso lamugol leddi Russie na way latal sababu wayti de dum ko way wadere le gollo latol ni woni darnude golle ministre mali leddi amendi tan 2020 leddi mali ndi wadi plainte fewtude e leddi France nokko noddirte ɗo conseil de sécurité wiiteɓe gondi e wadde naafiga kule nokko france tippitigui ɗiɗo kay faali
julde naafillaji li boli haalaji ana kewi ɗo muɗum himɓe yogaɓe jaɓotoɓe ana metta ko tawete ana mette ko tawete laawi ko tawata laawi ɗi ana ɓuddi le wattu on no ko saabi himɓe ana juula le boli ɗi taweno mboɗɗa e misideji ɗi jahata miside heɗen woni e hakkillo almami en dow ɗi naafillaji wattu yoga gatteɗi fa bangge misideji heɗun dina ka wi dow majjun fa ɓeydure eɗen faamu anni ko Aboubakirin Ag Mohammedin yatara heɓini en dow faccitago Mamadou Samasiko Ali Cissé.
Wattu 19h50 woodi aslam en puɗɗi waɗa ley boli golf ndeɗo dende bamako ɓe wi ɓeɗo yo batte sababuji kewɗi
so oɗon kewi le galle moɗon wajibi o dentan juldon e ñalawma hande o haalaji kewɗi ana waɗe fewde misideji ɗi ɗum saabi so min ka julle le galle an ɓurani kam wona julde neni woni komi nardana haya miɗe juula
almam miside lollirɗo rama holti wiide ko ɓuuri kay yo julde le nokkuji hertanaɗi njulu dina boli ɗi keɗɗanna Mohamed Silla almami miside rama
seliere
nokku moƴƴiro sanni kay jamiraɗo fa julde waɗe ele muɗum ni woni nokku ñiɓaɗo kammaro muɗum ɗoni miside naso miside nde heewi peppa yimɓe yalti nangi boli ɗiɗi fu haɗi yimɓe ɓe yaade wartude no yiɗiri ande tan wiide ɗum wona hunde ko yiɗa ga hewgol miside nde ni saabi bini ɗum naso miside heway yimɓe yalti daroyke le boli saabi kañum en ka yiɗa nadde le miside ɓe paama ɗo wiide ɗum ka wona hunde ko yiɗaɗi
sukaɓe hewɓe goni leɗi ɗo nokkuji nafila so won baliki en beltaniɓe oɗo kabaru o woɓɓe kay holiti sukaɓe na torra jama o ley julde nde
zikiriji ana kettine sanne le wattu ramadan ɗi jimi ana gatte sanne do radio ji saabe wajuji du ana hen yimoɓe ɗi jimi anajimude ɗi jimi ana yiɗana heɗun ɗi zikiriji na heɗun ɗi nafasa alsilamen heɗun woni e koɓe kalata le majji jantotoɗo amen Moussa Malle Cissokho hawri e yimoɓe zikiriji yogaɓe anni koɓe kaltidi dow faccitan Oumar way gole Ali Cissé
rabbana anta ilahuna
ɗiɗo yejjimi kanko noddete Racine Sall o andaɗo sanne e yimude zikriji le leydi meɗen ndi o haali ko laati sababu somo suuɓi ɗiɗo jimi mimi fuɗɗi yimude le duuɓi 1970 nga fade ne min dursitike ko heewi alqur'ana o min jangi hadisaji fa heewi ɗum le sukako an le laamu kayi taalibaɓe babba an ana yimanno saatu fu somo waajo ñande wotere min du mi ɓami anni an nadde e golle o mi windi jimi an Racine Sall o wi yimde zikri yoɗum barkinde lanɗo noon jimol makko ngol o noddiri Madhu Rasul o wi ɓurnaɗo sallallahu alayhi wa sallam o yimanta
amadde semo
eɗen mbawi yettude rasul sallallahu alayhi wa sallam kan e jokkuɓe makko fuu ɗe jimi amin min kam miɗen miili golle o ana wawi waɗede ele leyɗincingol hoore muɗum miɗen narda sukaɓeɓe fuu jokka ngolɗo ɗatol artiste jimowo ana serti e artiste en jimoɓe le diina ɗiɗo jimi horoɓe wonɓe le ngallure bamako nde ana korsini ɗum sanne le lewru ramadan min kam miɗe yiɗi sanne jimi alislam en ɓe gano ɗum wordi waɗirede ñalawma hande o ni woni ko wala ko weli kam ɓeɗon jimoɓe ana daalonomi ana jangguinanmin ko yoppatami yidde diina alislamako oɗum miɗe yiɗi heɗade ɗiɗo jimi satu fuu miɗe nana ɗum e radio kanko noddirteɗo kasim kone mbajotoɗo andiraɗo kabaru ɗiɗo jimi zikriji o holliti metti makko ko ɗiɗo jimi jimete ñalawma hande ley yangeji ɗi ko allah hinno abba amin kanko fuɗe seydou kone jangguinimin musique ngaji diina ɗi miɗe jimanno ɗum nde wajuji amin fuu sisilingaji cuɓetenoɗi du fuu ɗo yiggol allah kaynuraɗo allah fa yetto yimɓele jokkuɓe e muɗum fawinoɗo muɗum miɗen gaɗa clip ngayi ɗiɓe dokkata alislam en ɓe yella eɓe jiiɗa diina alislamako lawol ngol golle o nangui nde ñalawma hande o ka wona ko neni kam e hoore kanko oɗo mbajotoɗo o wi ko sukaɓe jangguinta ko laati sababu muɗum wattu jorowi sukaɓe aɗa kanni famminede kabaru diina
sakiraɓe ɗo kadi ɗi kabaruji biyata ko ko andodi fuɗo mba heɓude 3w.studio.org naɗo fa kettino ɗo mbawi noddi numéro fiyamo 37321 kedde heɗaɗo e seeɗa yewtere sukaɓe nde waran jokkinide wassalam yulgol ñiƴƴe ana e yulgol ñiƴƴe ko ɓe mbiyata e francincore kari dentaire ana e ñawuji ɓurɗi nangude sukaɓe no ana heɓa sukaɓe yoggaɓe ille e ñiƴƴe muɓen arandeje e wi dogotore en no eɗen wawi latade sababu waylitingol ala haali ñiƴƴe dogotore en kolliti en nono gaɗi wajuji hono yimɓe kani renude sukaɓe e ɗi ñawuji ley nde yewtere sukaɓe nde amsetu gokkotoro waɗni do faccitago mum do sama sewko ali sise
gilli sukaɓe wonande ñamduji belɗi kay yo hunde wowande kala wattu soɓe kokkama ɗo no yokkuyam honno ɓeɗo sukaɓe cefiɓe
mi yiɗi bonbon miɗe yiɗi chocolat abba am hokkatamin ɗum bonbon en chocolat kam miɗe ñama ɗum sanni miɗe yiɗi chips bonbon kam en chocolat sanni miɗe ñama ko heewi hen
ka noon nawtorade sati foof ɗiɗo ñamduji ɗi sikora goni e muɗum no nodda e ɓeɗo sukaɓe nawala ñiƴƴe seeɗa seeɗa woni ko oɗo ñaw o nangata ñiƴƴe fa bonna ɗum e wi dunke en kabaru cellal algadara sukaɓe cayigo oɗo ñaw o li adunaru ndu yo hakkude capanɗe jeegom e capanɗe jeenayyi ley temedere keɗɗena docteur adama andré tolofuji dogotoro ñiƴƴe to l'hôpital mali gavardo sigo
la bouche
hunko neɗɗo ana heewi kuɗɗe nguurɗe so mi ñaami ɗeɗo kulle ɗeɗo kuɗɗe nguurɗe ɗe mum wuurata ɗe kuɗɗe nguurɗe kañe bonbon e chocolat ji ɗi sukaɓe ñamta so hawtile kunɗe mumen bonnan seeɗa seeɗa ñiƴƴe maɓɓe min fuu miɗe andi ka sukaɓeɓe ana yiɗi sanni hunde fuu ko sikkara woni muɗum bonbon chocolat biski ɗe kulle en nandore muɗum fuu ana heewi sanne sikkara ɗum wawi waytare no newiri duɗum laato acide min mbawa hadde sukaɓeɓe ñande kulle ko sikkara woni e muɗum ka ngam miɗe mbawi wadde komin mbawi yella kunɗe mabɓe ka wattu fuu tawa ana laaɓi min jigga ñiƴƴi mabɓe ñande fuu ɓuuri fuu jamma fade mabɓe
lelade
bomo ko ɗo e to sugaso e tumbutu saraɓe yogaɓe holliti dullay fe bonandaji bomongaji ɗi ndenno ɓeɗo inniraɓe holliti wiide kay bakawar muɗum no feewi
hono bandiraɓe mabɓe sukaɓe an ɓe du ana yiɗi bonbon chingom chocolat ɗo an ɗo ka miɗe hayba ɗum sanne saabi miɗe andi sanne kutteje ko kulle joguiɗe sikkaro wawi yettindeɓe gangal cellal beete fuu miɗe yigga ñiƴƴe sukaɓe an ɓe saabi cellal ñiƴƴe mabɓe ana teddi e juuɗe won sukaɓe gomɓe tum ɓe ñiƴƴe mumen nawata ɗumen fati ɓe keɓa ñiƴƴe nawoje sukaɓe ana hani yiggude ñiƴƴe mumen ñande fuu ana hani sanni ko saraɓe hayba sukaɓeɓe eɓe kani yiggude ñiƴƴe mabɓe fanɗi ñalawma fuu koyɗe tati yalla eɓe keɓa rende ɗe
seydou guindo yo itto leɗɗe ɓaleɓe to bankas to o woni e wimakko heɓa e sukaɓe garoɓe sawrade to makko saabi nawala ñiƴƴe
ɓe sawra ñiƴƴe nawoje sukaɓeɓe bankas ɗo won ɗon lekki ko gattanmi ele yulane ñiiƴe maɓɓe ɗe ko hollata kam fa hawto ñiiƴe ɗañuɗi caggal muɗum mi itta ɗum miɗe hokka sukaɓe du cafaje ko wawi rende ɓe iwde eko ñiiƴe maɓɓe ɗe ñolatana ko yulata ɗum ga kina saraɓe warda e sukaɓeɓe no hani warde mi sawri sukaɓe hewɓe
e leydi gaji gaɗaɗi wattu 2013 service ko mani ɗo sawrugol ñiiƴe sur dotoro mangal par en bamako hultan wiide temmeɗɗi ɗon capanɗe jeegom itta toon sukaɓe jewtiraɓe ɓe temedoro e capanɗe jeɗɗo e jettoto fof na jogui noon nawala ñiiƴe ndenno yo hono ni ko ɓuuri capanɗe jeegom e joyo le temedoro